dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
Muraho neza nshuti mwese muduteza amatwi ni edirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro dusangira ijambo. Tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 i Washington DC hateraniye inama ya mbere yahuje abanyarwandakazi batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nama yari igamije kwigira hamwe uruhare rwabo mu kwiteza imbere no gushakira umuti zimwe mu nzitizi n'ibibazo bahura nabyo mu mahanga. Iyo nama kandi ihuriranye n'ukwezi isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Ibiganiro byatanzwe n'abahanga barimo abari n'abategarugori batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abaturutse mu Rwanda byibanza hanini ku mateka y'umugore mu Rwanda mu bihe byashize, uko umugore ahagaze muri iki gihe n'uko bifuza ko umugore yabameze mu gihe kiri imbere. By'umwihariko iyi nama yanaganiriye ku ngingo zihariye zigaragaza akamaro n'inshingano z'umunyarwandakazi mu guteza imbere umuryango we. Ibyo ariko kugira ngo bigerweho nuko habanza hagakurwaho inzitizi zose zishobora kuba zibangamira umugore kugira ngo abe yashobora kwiteza imbere. Depite Marie Rose Mureshankwano waje aturutse mu Rwanda akaba n'umwe mu batanze ibiganiro mu kiganiro twagiranye yatubwiye zimwe mu nzitizi zabuzaga umugore gutera imbere.
Inzitizi twavuga zazikibangamiye umugore cyane cyane zari zikiri uko abagore batabonaga uburenganzira bwabo, ndetse cyane cyane hari inzitizi zari ziri mu mategeko ya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uko izo nzitizi zavanweho nuko mbere ya byose abagore bahawe uburenganzira bungana n'ubw'abasaza babo cyangwa n'ubw'abagabo babo, bishyirwa mu itegeko nshinga ko abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko kandi banganya uburenganzira, ariko hashyirwaho n'amategeko y'umwihariko arwanya ihohoterwa rikorerwa rishingiye ku gitsina, hashyirwaho amategeko arengera umwana, hashyirwaho amategeko itegeko ry'ubutaka riha uburenganzira bwo kugira umutungo w'ubutaka, haba ku mugabo haba no ku mugore. Mu by'ukuri ibyari bijyanye inzitizi zazijyanye n'amategeko nyinshi zarakemuwe ko amategeko yagiyeho. Ikindi ni uko ayo mategeko arakurikizwa mu gihugu cyacu. Inzitizi wenda zikiriho ubu ngubu nkeya abantu bakirwana nazo nizo gukomeza gufasha abagore kuzamura imyumvire yabo, gukomeza kubatinyura, gukomeza no kubafasha kugira ngo batinyuke kwinjira nko mu gufata inguzanyo kugira ngo nabo bakore barushaho gutera imbere.
Kimwe mu kibazo cyasubiweho hano cyane ni ikibazo kijyanye n'uburyo abanyarwandakazi bakwiye kubumbatira indangagaciro zabo hano mu mahanga. Icyo ni ikibazo kitoroshye cyane, cyane cyane ugereranyije n'uko mwebwe mu Rwanda mugenda mubivamo. Nk'ubutumwa waha umunyarwandakazi utuye hanze y'u Rwanda kugira ngo arusheho kubumbatira uwo muco n'indangagaciro ye ni nk'izi?
Ubutumwa nawe umunyarwandakazi wo mu mahanga ni uko mu by'ukuri kuba umuhanga si cyo kibazo. Bamwe baba baraje kwiga, abandi baba baraje guhaha, mugani abahaha ubwenge, abahaha ubumenyi, abahaha ndetse abakora bizinesi n'ibindi bitandukanye. Icyo nababwira ni uko mu byo bakora byose, mu bibateza imbere byose, batagomba kwibagirwa umuco nyarwanda, batagomba kwibagirwa igihugu cyabo, bagomba guhora batekereza ko ari abanyarwanda, bakibuka umuco nyarwanda wo kwiyubaha, kwiyubahisha no gukunda igihugu cyabo ndetse no kukivuga neza no gushakisha buri gihe icyateza igihugu cyabo imbere, bakarwanya buri gihe icyavuga igihugu cyabo nabi cyangwa se icyagirira igihugu cyabo nabi. Mu by'ukuri cyo nabashishikariza ni uko mu muco nyarwanda buri nta muntu ugambanira igihugu cye. Umunyarwanda ahora ashishikajwe n'icyateza igihugu cy'imbere, n'icyatuma igihugu cye kigaragara neza, n'icyatuma igihugu cye gitera imbere. Nabashishikariza rero nk'abanyarwandakazi bari mu mahanga gukunda igihugu cyabo, nkabashishikariza gukora, guhaha, ariko bazirikani wabo byanze bikunze bumva ko ari abanyarwanda, ko bafite icyo batandukaniyeho n'abandi banyamahanga, cyane cyane arimo gukunda igihugu cyabo no kurangwa n'ubwitonzi, no kurangwa n'ubushishozi, no kurangwa n'urukundo, no kurangwa no kwiyubaha no kwiyubahisha.
Hari nk'ikibazo gishobora kuba cyazamuwe hano gishobora kuba cyagutunguye mu bijyanye wenda n'ibibazo abanyarwandakazi bahura nabyo?
Muri make nta kibazo kidasanzwe numvise byinshi ari nk'ibisanzwe. Gusa hari icyo numvise cy'abana, cy'uburenganzira bw'abana numvise inaha busa nkaho mbigeranje ni wacu n'uburenganzira nibyo nibwiza ariko numvise abana binaha hari imico bafite ari byo bitiranye n'uburenganzira hari byo bitiranye n'uburenganzira nko kuba yahanwa n'umubyeyi we yamugira inama yamubuza ati wikora iki ngiki sicyo hari umubyeyi igeze kuvuga ko ashobora guhamagara police
niko bimeze hano iyo kubisanga guhamagara police
natwe ntabwo dushyira imbere gukubita umwana bujya na cyose igihano cyiza ariko iwacu uyu mubyeyi ahanye umwana umubyeyi yumva ko umwana yumva ko amuhanye kubera urukundo ko amuhanye kugira ngo azagire icyo yigezaho ko amuhanye kugira ngo akosoke bizamugirira akamaro akenshi iwacu umubyeyi ahanye umwana birumvikana umubyeyi nawe agomba kumuhana mu gihano kitari cyo kumubabaza cyane kirimo ubumuntu ariko umwana we akenshi yumva ko umubyeyi we amuhanye mu rukundo kugira ngo amukosore azatera imbere ntabwo yirukangira guhamagara polisi
muri iyi nama ya mbere yahuje abanyarwandakazi batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushitsi mukuru yari Madame Jeannette Kagame umufasha wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yagejeje ku mbaga yari iteraniye hano i Washington DC Madame Kagame yasabye abagore guhora bashira imbere icyabateza imbere bakanatekereza ku iterambere ry'u Rwanda bakomokamo no gusigasira umurage warwo muri iryo jambo rye Madame Kagame yifashishije amagambo ari mu ndirimbo z'umuhanzi Rugamba Cyprien
n'uruhare rwacu gutoza abato bacu bakamenya amateka bakamenya uko Rwanda rwahoze aho rwanyuze naho ruri ubu bagasobanukirwa butwari n'ubupfura ubupfura ariwo mwambaro w'umutima ugaragarira mu myifatire n'imigirire by'intangarugero by'abanyarwanda maze tukazabaha umurage basobanukiwe ibi ni tubasha kubigeraho ndizera neza ko nta kabuza urubyiruko rwacu ruzasobanukirwa kandi ukamenya kwifata neza mu mahanga abacumbikiye ibi bikazabafasha kandi kuba abantu bihagazeho banazi n'icyo bashaka haba numva in order to illustrate ibi mvuze neza I feel like borrowing from umuhanzi Rugamba mu magambo ye yasobanuye about legacy kukivi yavuze gurumve shami nashibutse uzase nange urenzeho umsumbye ndabigusabye usoze ibyanjye kandi uterura ibyawe mwana wanjye gitunganya utwaza arongera aravuga ati ntumeho umuco mwiza wakureze ntugatume udindira mu by'abandi gyutoranye ibyiza ibifutamye ujugunye niburabukwa iby'ahandi ugata n'urwo wambaye ntumeho arangiza avuga ku muco wacu ngo uwanga umuco wamubyaye asa n'ishami byihakana aho ryatoshye umwana mwiza n'umuvuga ivuko ryiza ryamubyaye agahora arisingiza
dihozura tabira nubiru sozi janje kando teruri jawe mwanda wanje jutu ganyu twa zura maricho chivi
cha chivi na teruye chihana mie nika matango njuse na susumia nubi nejari nyeya Shami na shibute Icho chivini chawe Kubungu harie kuchusa Mwana wanjuza linjenzi Sase na njurenze usu njenda vigusa nje
Nivandi mumatu
Nyuma iyo nama navuganye na bamwe mu bagore batanze ibiganiro maze bambwira icyo bakuye muri iyo nama yiswe US Rwanda Diaspora Women Convention. Imakile Businge numwe mu bayobozi bagize ishyirahamwe ry'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aratubwira icyo we yakuye muri iyi nama.
Inama uko twayiteguye niko yagenze ahubwo ndabona bisa naho byarenze uko twabiteganyaga. Twagize ibiganiro byiza cyane, twagize inyigisho nziza cyane ziturutse mu Banyarwanda bo muri diaspora ndetse n'Abanyarwanda bavuye iwacu mu Rwanda, byabaye byiza ngo twabyifuzaga rwose.
Hari bimwe mu bibazo by'ingutu ushobora kuba wavuga ko mwaboneye umuti ahangaha muri iyi nama?
Ibibazo by'ingutu abantu benshi ba diaspora bibazaga bate se dufite ubumenyi dukaha hano mu mahanga, ese twabujyana dute iwacu? Twahawe ibisobanuro neza n'abantu baturutse iwacu mu Rwanda ko ubumenyi bwacu burakenewe iwacu, kandi isaha yose buzakenerwa bariteguye kutwakira tukabushiringa natwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratutuka ko turi muri Leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa Leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirize ku mirongo.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Ku
Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kwavuganye kandi na muganga Margaret Udahogora, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Maryland. Kuri we ibiganiro nk'ibyabereye muri iyo nama ngo birushaho kwigisha no kumenyekanisha indangagaciro z'umunyarwanda.
Icyo nkuyemo cyambere n'urwibutso ry'uko umunyarwanda kazi cyari cyo mu bitekerezo, mu mikorere ye, noma ukabagamije guteza abandi imbere. Icyaka biri nuko ubwo bwiza ntitugomba kubuharana, tugomba kubashyira mu bana turera, abahungu, abakobwa, tukabaha gutera imbere mu bitekerezo bakifuza gukomera, ariko bafite ubunyarwanda muri bo, bakaba fiel yabyo.
Icyo nicyo kibazo cyagarutsweho cyane, uburyo mwabumbatira indangagaciro nyarwanda. Icyo kibazo umuti mubona mwakivugutira ni uwe?
Umuti wa mbere ni ukugira ibiganiro nk'ibi. Abakuze, ababonye ubuzima bwa kera, bakatubwira bati naba turi bo. Kuko ujya mu bundi mu mahanga ukayoba, ariko iyo uzi uri we ukamenya n'ibyiza koko abawe bagezeho, wifuza gusa nkabo. Kuko mu byo bafite ari ugukora, ari ugutera imbere, ari ukugira ijambo mu rugo no mu butegetsi. Ibyo twese bidutera imbaraga, bikadutinyura.
Iyi nama ya mbere y'abagore yateraniye i Washington DC yitabiriwe n'abagore baturutse muri za leta zitandukanye zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Raisa Irakoze Cunningham yaje aturutse mu mujyi wa Atlanta uri muri leta ya Georgia. Nawe yashimye ibiganiro byatangiwe muri iyo nama, dore ko nawe ari umwe mu babitanze.
Cyane namere byadushimishije cyane kuba twabashije kuba twagize abanyarwanda kazi twabahuza muri Amerika. N'ubwa mbere bibaye, n'umukwezi ko uyu twizihizaga umunsi w'abadamu. So kuri njye ikintu cyambere nashimishijwe nuko ari ubwa mbere nka diaspora tuhuye tukaganira ku bibazo duhura nabyo nka diaspora yaba ari abanyeshuri yaba ari abantu bakuru abadamu abamama uburyo barera abana tukaganira kandi twavuga n'uburyo abantu bibagora kugira ngo bakomeze umuco nyarwanda bakomeze kugaragaza baba bari naha kandi kugira ngo nibagire igihe cyo gutaha cyangwa se bagiye no mu rugo n'abana babashe kugira so cyo nakuyemo cyane no kugira ngo numve abandi badamu bagenzi banjye basangira ibitekerezo bavuga ku bibazo bahuye nabyo n'uburyo bagiye babikora kandi nanjye nzajya mu rugo rwanjye nanjye nkomeze mbivuga no muri community zacu dukomeze twungurane ibitekerezo kugira ngo twese tukumane umuco nyarwanda twahawe
wari mu ikipe yatanze ikiganiro ku buryo mukwiye gufasha abana murera abana bavukiri naha kubungabunga umuco nyarwanda n'uburyo mubihuza n'akazi n'imibereho ya hano muri Amerika ese mubona ari ibintu byoroshye mubona ari iki gikenewe kugira ngo mubungabunge iyo ndangagaciro y'ubunyarwanda
mu byukuri ntabwo byoroshye kuko nk'umunyarwanda kazi harakazi hari ibintu byinshi twatugomba gukora ujya mu kazi ukaba ukagerageza ku mukozi bishoboka byose kugira ngo tuzamure igitsina gore kandi tuzamure ubunyarwanda bwacu abantu bashe kubona ko turi abakozi kandi tugira agaciro mu bintu byose dukora wajya no mu rugo nanone ukaba ufite umuryango ugomba kurera ukagomba kufata neza kandi ukagerageza urugero ku bana bawe kugira ngo bazamenye ko bakora bakunda n'akazi so ikintu cy'ambere gituma byoroha nuko tuba dushaka kugira ngo mu burere duha abana bacu babone ko bagomba gukora cyane mu buzima bakagira icyo bigezaho kandi bagakomeza no kugira umuryango ugahora uri kumwe priorities gahora ziri settled family and work ariko ukagerageza kuba niba uri ku kazi ugakora ibyishobora byose ko uri mu kazi kandi ukagaragaza ko uri umukozi mwiza ugahesha agaciro igihugu cyawe waba uri no mu rugo nanone ugagira urugo rwawe rwiza ukagaragaza ugahesha agaciro nanone mu rugo n'igihugu cyawe aho uri hose
usibye ibiganiro byibanda ku iterambere ry'umunyarwandakazi muri iyi nama hanavugiwemo uruhare umugore w'umunyarwandakazi akwiye kugira mu gutoza urubyiruko amateka n'indangagaciro z'u Rwanda kugira ngo uko batera imbere kose ntibazibagirwe ko ari abanyarwanda ibi byashimwe na muganga Aime Nibagwire utuye muri leta ya Maryland
iyo tugeze muri ibi bihugu hari ukuntu twarezwe hari ibyo tuzi ko ari byiza hari ibyo tutize kubera aho twigiye aho iwacu iyo tugeze hano rero bibanza kutuyobera rero iyo kaba inzitizi imwe ya mbere mgewe mbona bikasaba yuko ukora nk'akazi kenshi kurusha abandi bose kugira ngo umubashe nko kuringanira cyangwa se ubashe kugera ku cyo akazi kagusaba ibyo rero ni inzitizi kubera yuko usanga umuryango nawo gutegereje ugutezeho byinshi bikagorana rero kugira ngo bifatanye byombi
usibye ibiganiro byafashe umwanya munini muri iyi nama ya mbere yahuje abanyarwandakazi batuye muri Amerika iyo nama yabaye n'umwanya wo gutarama mu bahanzi bari ku isonga mu basusurukije abari bahari ni Diana Teta wari uvuye mu Rwanda nawe yagize icyo avuga kuri iyo nama n'ubutumwa yayikuyemo
ni byinshi umuntu yakwigira hano duhereye no kuri ibyo ngibyo byakera byo kuvuga ko umukobwa ari nyampinga afite mbese afite ako gaciro ko guhuza imiryango ni umurimo rero ukomeye ndetse na n'isaha gufata umwanya tugahabwa uru rubuga tugahura abakuru bakagira icyo badutambutsa nk'ubutumwa tukamenya agaciro kacu nakahe ese inshingano zacu mu muryango nyarwanda nubwo turi muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko n'uyu ni umuryango nyarwanda aho turi hose we represent our country so kubona uwo mwanya ukabaho abakobwa cyangwa se abagore bakaganira bakumva agaciro bafite n'inshingano bafite n'ibintu bifite agaciro gakomeye cyane
hari ikintu cyakomeje kugaruka hano bavuga ku ndangagaciro y'umunyarwandakazi ni ikibazo gikomeye cyane iyo abantu bavuye mu Rwanda kugira ngo bakomezanye n'uwo muco mu ndirimbo zawe nyinshi usa nkaho ugaruka kuri gakondo ku mateka y'umunyarwanda indangagaciro y'umunyarwanda ubona byoroshye kugira ngo iyo ndangagaciro ikomeze yubahirizwe nibwo abantu batari muri mu gihugu cyabo
birashoboka cyane ngira ngo abantu bagaragaza urwo rukundo n'ibyishimo iyo n'umuhanzi aje hano n'ibintu wenda batabona cyane ariko neza ko mu ngo zabo bazirikana bwa bunyarwanda bazirikana za ndangagaciro za kinyarwanda aza hano akabazi ngo n'umunyarwanda kazi naho ari hose ntekereza ko izo ndangagaciro tuzigendana n'indangagaciro tuvukana ndetse dutozwa mu miryango aho uri hose urazihorana so na navuga nti hubwo ntiziducike nimba hari naho wenda hari hari igatotsi nicyo igahunda nkingi yibereyeho no kugira ngo uwo muco tugumane tuzirikane tuko tutoze nabari kuza cyakarusho rw'abahanzi tukagerageza wenda kubinyuza mu ndirimbo zimwe na zimwe kugira ngo uwo muco udakendera utagenda hanyuma icyizere cyo kiranahari cyane kubera yuko niba mu Rwanda cyangwa se no hanze hari abana b'abanyarwanda ntago nkuze cyane tuba tukiri interested muri ya zandirimbo gakondo hari ibyo tuzigiraho tukagerageza kubakira ku byo tugenda dukora ni bigaragaza ko ntaho umuco uzajya tuzawukomeza kwa
uri umuhanzi kazi uracyari muto abantu baribaza kuki wahisemo kwibanda cyane ku ndirimbo gakondo aho kugira ngo ube wakuri indirimbo abandi bahanzi bagenzi bawe bakora
zose ubu nigenda zikora ariko imbyino gakondo ndazikunda kuva kera ndi umuntu wumvaga ibitaramo nyarwanda nkumva ndabikunze ntekereza ko atari nanjye genyine ahari hari n'abandi babikunda ari batoya so ni ibintu nanone ntago natinya kuva ko ni ibintu bihera mu rugo ni ibintu utozwa ni mubyeyi akagukundisha iby'iwanyu twebwe twagiye buri wese buryo agira amateka cyane cyane abanyarwanda buri wese agiye kukubwira amateka ye bwakwira bugacya ariko hari bamwe muri twebwe tutagize amahirwe yo kuvukira mu Rwanda ariko aho twari turi kubera amateka njyewe ndivuga ko twakuriye muri esprit ya kinyarwanda batwumvisha izo nanga ba rujindiri nakuze mbazi ndimbo za Kamariza Cecile Kayirebwa n'abandi so ntekereza ko icyo kintu ahubwo twari dukwiye no kukigumana nanjye abo nzabyara nkabibatoza nabo bakabi mbese hakabaho no kuganira mu miryango kuganira kugaruka ku kintu kituranga nk'abanyarwanda si impamvu umbona wenda n'umuganda agira ibimuranga n'umunyakenya ariko ukavuga uti ni umunyarwandakazi wujuje za ndangagaciro nizihe uretse kuzita indangagaciro nizihe tuzigishanye tugende twigira kuri
abantu bakunze uburyo wabataramiye ndetse ari n'indirimbo bagusabye gusubiramo kuri wewe bivuze
nago nabasha no kubona ukuntu mbivuga ni ibyishimo byinshi cyane kugira ngo abantu imbaga y'abantu bakwishimire bifuze kunasubiramo ibyo waririmbye ni kikwereka ko baba babiteze amatwi babikunze ikindi iriya ndirimbo ifite ubusobanuro bwayo ni na mpamvu abantu bayikunda irimo ikinyarwanda cyimbitse benshi muri twebwe ushobora no gusanga benshi wenda batumva amagambo amwe n'amwe arimo ariko ni indirimbo ifite ikivuze ifite ikisiga mu bantu niyo mpamvu bayikunda kuba rero nayikora nayisubiyemo abantu bakanabikunda noneho nabwo cyane ni ibyishimo ni nakubwira ngo ni igitego nsinze cy'umutwe kwa
mugabo wanjye mugabo nkunda garukira sinagusinze disinagusanze nisanga kuva muganga vuno mu bukumi bwanjye noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abagenzi nkitsamura nkikirizwa n'abahetse nahindukira ngo mfate mu mugongo nkagangahurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe sindagira usange dusabane nka kera utarasuka kera nkiri rudasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza
nshuti bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane kuba mwateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo cya none muri studio hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika.